into miso nembulelo kuThixo wethu, uba singathi kwakhona ukuhlwa nje size kumfula wobomi osampompozayo nanamhla, amanzi awo acocekile ahlambulukile njengoba siculile ngako. Ewe, kusaphuphuma nanamhla, sonke simenyiwe. Ndiyakholwa uThixo usikelela ngokukhulu. Ndithanda ufunda ilizwi likaThixo phambi uba sithandaze. Kungangaqhile kancinci kodwa ngumthandazo kaSolomon, umthandazo wokuzinikela. Ndiwufunda kwincwadi yesibini yezikronike isahluko sesithandathu, umqolo weshumi elinesibini. Ithi apha, wema ke uSolomon phambi kwesibingelelo sikaYehova, phambi kwebandla lonke lakwaSirayeli, wazolula izandla zakhe, ngokuba uSolomon wayenze itheko lobhedu walibeka esazulwini sentendelezo. Lazikubhite ezintlanu ubude balo, iikubhite ezintlanu ububanzi balo, iikubhite ezintathu ukuphakama kwalo. Wema phezu kwalo waguqa ngamadolo phambi kwebandla lonke lamaSirayeli, wazolula ezulwini, wazolulela ezulwini izandla zakhe, wathi, wathandaza, Yehova Thixo kaSirayeli, akukho Thixo unjengawe emazulwini nasehlabathini, ubagcinelayo umnqophiso nenceba abakhonzi bakho abahamba phambi kwakho ngentliziyo yabo yonke. Wena umgcinelayo umkhonzi wakho uDavide ubawo oko wakuthethayo kuye, wakuthetha ngomlomo wakho, wakuzalisa ngesandla sakho, njengoko kunjalo namhla. Kaloku Yehova Thixo kaSirayeli, mgcinele umkhonzi wakho uDavide ubawo oko wakuthethayo kuye usithi, ebusweni bam akuyi kunqunyukelwa ndoda yakuhlala etroneni yakwaSirayeli, ukuba kodwa bathe oonyana bakho bayigcina indlela yabo bahamba ngomyelo wam njengokuba uhambile wena phambi kwam. Kaloku Yehova Thixo kaSirayeli, makanyaniseke amazwi akho owawathethayo kumkhonzi wakho uDavide. Gxebe, uThixo angade ahlale nabantu emhlabeni na? Yabona, izulu lawo amazulu alikulingene yina ke yona le ndlu ndiyakhileyo? Noko ke kunonelele ukuthandaza kumkhonzi wakho nokutarhuzisa kwakhe, Yehova Thixo wam, ukuphulaphule, ukumemelela nokuthandaza athandaza ngako umkhonzi wakho phambi kwakho, ukuba amehlo akho akhangele kule ndlu imini nobusuku, kwindawo othe uyakulibeka kuyo igama lakho, uphulaphule umthandazo athandaza ngawo umkhonzi wakho kule ndawo. Phulaphula ukutarhuzisa komkhonzi wakho nabantu bakho amaSirayeli abaya kuthandaza ngako kule ndawo. Uve ke wena endaweni ohlala kuyo emazulwini, uve ke uxolele. Xa athe umntu wona ummelwane wakhe wathwaliswa isifungo wafungiswa weza wafunga phambi kwesibingelelo sakho kule ndlu, yiva ke wena emazulwini wenze ugwebe kubakhonzi bakho, umbuyisele ongendawo, uyibeke indlela yakhe entlokweni yakhe, umgwebele olilungisa, umnike ngokobulungisa bakhe. Ukuba bathe abantu bakho amaSirayeli boyiswa ziintshaba zabo kuba bekonile, baza babuya balivuma igama lakho, bathandaza batahuzisa phambi kwakho kule ndlu, yiva ke wena emazulwini usixolele isono sabantu bakho amaSirayeli, ubabuyisele emhlabeni owawunika bona noyise. Xa lithe izulu lavalwa akwabakho mvula kuba bekonile, baza bathandaza bekule ndawo balivuma igama lakho, babuya esonweni sabo ngokuba ubacinezele, yiva ke wena emazulwini usixolele isono sabakhonzi bakho abantu bakho amaSirayeli, ngokuba ubafundisa indlela elungileyo abaya kuhamba ngayo, unise imvula ezweni lakho olinike abantu bakho ukuba libe lilifa. Xa kuthe kwabakho indlala elizweni, xa kuthe kwabakho indyikitya yokufa, xa kuthe kwabakho imbabala nexoshomba neenkumbi ezinqunquthayo, xa zithe iintshaba zabangqinga elizweni emzini yabo nokuba sisiphi isibetho, nokuba sisiphi isifo esithe sabakho, ukuthandaza nokutahuzisa nokuba kukuphi okuthe kwenziwa ngubani, nokuba ngabantu bakho bonke amaSirayeli abathe basazi elowo isibetho sakhe nesingqala sakhe bazolulela kule ndlu izandla zabo, yiva ke wena emazulwini endaweni ohlala kuyo, uxolele umnike elowo ngokweendlela zakhe zonke, ngokuyazi kwakho intliziyo yakhe, ngokuba nguwe wedwa ozaziyo iintliziyo zoonyana babantu. Ukuze bakoyike bahambe ngeendlela zakho yonke imihla abahleli ngayo ezweni owalinika oobawo. Kananjalo olunye uhlanga ongengowabantu bakho amaSirayeli, xa athe wavela ezweni elikude ngenxa yegama lakho elikhulu nesandla sakho esithe nkqi nengalo yakho eyolukileyo, beza bathandaza kule ndlu, yiva ke wena emazulwini endaweni ohlala kuyo, wenze ngako konke athe wakunqula olunye uhlanga, ukuze zonke izizwe zehlabathi zilazi igama lakho zikoyike njengabantu bakho amaSirayeli, zazi ukuba le ndlu ndiyakhileyo ibizwa ngegama lakho. Xa bathe abantu bakho baphuma baya kulwa neentshaba zabo ngendlela obathume ngayo, bathandaza kuwe bebhekisa kulo mzi owunyulileyo nakule ndlu ndiyakhele igama lakho, yiva ke emazulwini umthandazo wabo nokutahuzisa kwabo.
and maintain their cause.
Ubagwebele.
If they sin against thee,
xa bathe bakona ngokuba akukho mntu ungoniyo waba nomsindo wabanikela elutshabeni bathi abathimbi babathimba babasa ezweni nokuba likude nokuba likufuphi baza banyamekela oko ngentliziyo kwelozwe bathinjelwe kulo babuya batarhuzisa kuwe ezweni labathimbileyo besithi sonile sagwenxa senza okungendawo babuyela kuwe ngentliziyo yabo yonke nangomphefumlo wabo wonke bekwelozwe labathimbi ababathimbileyo bathandaza babhekisa elizweni labo owalinika oyise kulo mzi unyulileyo kule ndlu ndiyakhele igama lakho yiva ke emazulwini endaweni ohlala kuyo umthandazo wabo nokutarhuzisa kwabo ubagwebele ubaxolele abantu bakho abakonileyo.
Now, my God,
kaloku Thixo wam makavuleke amehlo akho iindlebe zakho zibazele ukuthandaza okukule ndawo. Kaloku Yehova Thixo phakamela endaweni yokuphumla kwakho wena netyeya yamandla akho ababingeleli bakho Yehova Thixo mabambathe umsindo abakho benceba bavuye ngokulungileyo Yehova Thixo musa ukumlandulela umthanjiswa wakho khumbula inceba owazithethayo owazithembisa uDavide umkhonzi wakho kude kube lapho umthandazo omhle wale ndoda kwaThixo andazi kodwa ucinge ngayo yonke into ucinge ngento yonke wazisa yonke into phambi kobuso bukaThixo kakhe kakhe ucinge ngezinto uThixo wazithembisa kuDavide uba utata wakhe kwaye ndicinga ukuba yayiluvuyo olukhulu kuye nakubantu bonke ngomhla ofikileyo malunga nokuThixo akuthethayo kutata wakhe uDavide uThixo akuzalisekisa ngoku singakubona ngamehlo ethu phambi kwethu ingabayo nto entle ezukileyo leyo bazalwane oodade izithembiso zikaThixo ziyashiyeka kwayinto leyo entle emangalisayo ukushiyeka izulu nomhlaba zingadlula zinganyamalala kodwa kukuphela ilizwi likaThixo liyashiyeka liyinyaniso izithembiso zikaThixo ziyashiyeka kwaye siyazibanga kubo bonke abantu andicingi ukuba wawa ngendlela awangayo upapa namhla kodwa waba nentliziyo ethobekileyo soloko ixhomekeke kwisimilo sentliziyo omnye angafuna uzenzisa ancamise umhlaba okanye okuya okanye isibingelelo konke ke hayi xa usiva ukubona oko uyenyanya kodwa yayindoda yakwaThixo owabona isandla sikaThixo namandla onke wabona ukuzaliseka koko kwathethwa ngumlomo kaThixo namandla onke oko kwathenjiswa nguThixo yinto awayibonayo leyo yazaliseka ngemihla yakhe kwaye siyavuya bazali nodade nathi siyabelana ngozuko olunye ndithanda ukuthi koku uThixo akasishiyanga kodwa uthethile nathi kwaye akekho kude kuthi kodwa kufutshane kuthi. Kwaye ndicinga xa sithandaza ayonto nje incoko yamaqashiso okanye into yokubhibhidla amazinyo nje kodwa yinto evela entliziyweni yethu ngokuba siyamazi lo simkhonzayo. Kodwa kanjani ukuba umntu ongakholwayo ocinga uba uyinto ethile angawutsho kanjani umthandazo into ebhaliweyo nje apho kungekho mntu wazi uba isandi sithini? Andifuni uthetha okunintsi ngakho, kodwa ngoku sifike kwixesha apho kungenyaniso ububi ububi buthabathe indawo, ngokunjalo noku kukuzaliseka. Bazalwane nodade, noku sikufumana kwizibhalo oko kwenzeka kwimihla yethu, okwenzeka ngoku sikufumana elizwini likaThixo. Izibhalo ziyazaliseka. Kwelinye icala abantu bakaThixo abenyulwa abayinyaniso abangcwele iintanda abuThixo athethe kubo abamiselweyo nawo bonke abakhonzi bathixo. Siyavuya ukuba sibe lapha. Singathi ngenyaniso inkosi ithe xa ababini okanye abathathu behlangene ngegama lam ndiyakubakho phakathi kwabo ndibasikelele. Amazwi kulula ukuba athethwe ephuma mlonyeni kodwa singaphezu kwesibini nesithathu apha. Nokuba kunjani sizile apha ukuzonika imbeko nozuko kwinkosi uThixo wethu umsindisi wethu ukumnika imibulelo indumiso ngenxa yobabalo elithelanikwa kuthi. Singathi ngenyaniso oko sikwamkeleyo sithi ngenyaniso uThixo uye wafikela kuthi oko kuhle uye wafikela kuthi. Uyazi yintoni ufuna uphinda asifikele kuthi nanamhla? Ufuna ukuba nathi imihla yonke yobomi bethu. Ufuna ukuthi nje njengoba uSolomon ethandazile apha ukhumbuza inkosi ngayo yonke into emva koko wathandazela into eza kwenzeka kwixesha elizayo. Wathandaza xa into isiza uThixo anganenceba. Ewe, ngathi le ndoda ibiseyisazi konke isithi akukho mntu ongena sono, akukho mntu ungena mpazamo. Ekugqibeleni ngokunjalo babe ngabantu. Ngoku masize kuThixo nakule yure sime ngenxa yakho. Siyakubulela Thixo entliziyo yethu yonke nangeyure yobabalo yoba sibe lapha. Sikhumbule wena Thixo ngako konke okuthethileyo. Sifuna ukudumisa, siphakamisa igama lakho elingcwele. Wena Thixo omkhulu ophilileyo, uThixo ophilileyo, uThixo inyaniso. Wena Thixo othembekileyo, uzuko kuwe kuphela, hayi komnye umntu, hayi kuwe kuphela uzuko nendumiso kude kube nginaphakade. Haleluya. Ngokuba uyinkosi emazulwini nasemhlabeni, uyinkosi eyenza isithembiso, uyinkosi eyenza izithembiso kumkhonzi wakho uDavide nakwinzala yakhe. Awusilibelanga Nkosi, kodwa kumhla wethu Nkosi sikunika uzuko. Haleluya. Sidumisa ubabalo lwakho. Haleluya. Sidumisa igama lakho elihle. Haleluya. Qhubeka ube nathi. Sikela abazalwane bam, sikela umzana uFrank Nkosi, sikela ilizwi lakho, sikele sonke, sikela abantu kuyo yonke indawo, kuzo zonke indawo. Lo ngumthandazo wam egameni likaYesu. Amen.
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 Surely.
ngokuqinisekileyo. Ugcwalisa iintliziyo zethu ngovuyo ngethemba kwiNkosi yethu. Ophendulileyo incinge yeza kum, umzana uRuth, xa ebegqiba ufunda isahluko sesithandathu kum, ekumele ndifunde mganyana, ithi ke kaloku isahluko sesixhenxe umqolo wokuqala, ke kaloku akugqiba uSolomon ukuthandaza, umlilo wehla ezulwini walidla idini elinyukayo nemibingelelo. Ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu. Ukuba kuphela wathandaza, ngoko ke bekuyawushiyeka kuvulelekile. Nokuba uThixo benawuphendula kuzo zonke iingcinga nezicelo, kodwa uThixo waphendula kuko konke. Ngenene waphendula. Ukuba uThixo zangaphendule, besiyawuba sihleli apha namhla sizibuza umbuzo. Ukuba uSolomon wavakalisa imeko yakhe apha, kodwa ngaba uThixo weva na? UThixo uyaphendula. Yazi wena nam ngokuhlwa nje ukuba uThixo ukumamele konke ngokuthanda kwakhe, ukuba uvile waphendula. Kwaye wenza into entle kuyo wonke umthandazo xa uThixo ephendula, akukhathaliseki nokuba mde kangakanani okanye mfutshane kangakanani. Soloko ndisithi masibe bafutshane apho, kodwa uSolomon wathandaza omde. Kodwa xa uThixo ephendula, yonke into ilungile kuthi. Siyabona uba yindlela enjani indoda yakwaThixo eyathululanga intliziyo yayo. Wayengafane azicingele nje ubumzana wethu etshilwe emthandazweni. Wacinga ngendlela akhe abalula ngayo, abalule ngayo umzana wethu emthandazweni ngabangaziwayo, abantu abasezidingweni, konke okungeza. Kwaye kanguba sisazi, andicingi uba ushiye into ngaphandle. Ukuba ushiye into ngaphandle, uThixo uyakucinga ngakho. UThixo uyayiphendula imithandazo, uyidlisa, uyinika ubomi njengokuba wadliswa ubomi ngomoya oyingcwele. Kwaye oko kusinika ukungafihlisi ukuba siye phambi kwenkosi sinokunyaniseka ukuba uya kusiphendula siqinisekile. USolomon wanikela idini elinyukayo. Siyazi uba inkosi yazinikela uqobo lwayo njengemvana kaThixo. Kwaye kanjani kuba ngasiniki yonke into naye? Ngoku umqolo olandelayo uthi ababingeleli ababa nakungena endlwini kaYehova ngokuba ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu kaYehova. Bonke oonyana bakaIsrayeli bakubona ukuhla komlilo nobuqaqawuli bukaYehova buphezu kwendlu, baguqa babhekisa ubuso babo emhlabeni phezu kombekelelo wamatye, baqubuda babulela kuYehova besithi, ulungile, inceba yakhe ingunaphakade. Kule mpendulo siyabona ukuba kukhona umxholo ophumileyo. babeyazi ukuba bamtyala ntoni uThixo kwimpendulo yabo. Kwaye bayidibanisa kakuhle badumisa iNkosi ukuba ulungile, inceba yakhe ingunaphakade. Ezi zinto zimbini zashiyeka kubo kuwo wonke umthandazo. Ukuvalwa okanye ukuququnjelwa kwayonke ingcinga nento abayivakalisileyo yayikukuba uThixo ulungile, inceba yakhe ingunaphakade. Ngoku kumele ndincume nje kancinci nokuba ndiyathanda okanye andithandi. Nje imibalwa amaphepha ambalwa ngaphambili ndiye ndaphawula izinto ezithile ngokuhlwa nje njengoba nibona apha. Ukutsho umzana uRuth ufunde isiphelo, mna ndiye ndaphawula isiqalo. Ndikuthabathe oku esandleni seNkosi kwaye kunikiwe kuthi. Ngoku nje kancinci nje incingo enye apha kulo mthandazo kaSolomon sibone igama lithi ukwanyulwa amaxesha ambalwa. Umzi owanyulileyo okanye indawo oyanyulileyo okanye abantu obanyulileyo apha incwadi yokuqala ezikronika isahluko samashumi amabini anesibhozo into iye yabantle kum kakhulu kum. Incwadi yokuqala ezikronika isahluko samashumi amabini anesibhozo suwa umqolo wesibini wesuka wema ngeenyawo uDavide ukumkani wathi, ndiphulaphuleni bazalwane bam bantu bam. Mna kwaye kusentliziyweni yam ukuyakhela indlu yokuhlala itsheya yomnqophiso kaYehova, isihlalo seenyawo zikaThixo wethu ndalungiselela ukwakha. Koko uThixo wathi kum, uze ungalakheli indlu igama lam ngokuba uyindoda yemfazwe uphalaze igazi elininzi. Kunjani ke wandinyula uYehova uThixo kaSirayeli endlwini yonke kabawo ukuba ndibe ngukumkani kumaSirayeli ngonaphakade, ngokuba unyule uYuda ukuba abe yinganga endlwini kaYuda, unyule indlu kabawo. Koonyana bakabawo ukholwe ndim ukuba andenze ukumkani kumaSirayeli onke. Nakoonyana bam bonke ngokuba undinike oonyana abaninzi uYehova, unyule uSolomon unyana wam ukuba ahlale etroneni yobukumkani bukaYehova kumaSirayeli. Wathi kum, uSolomon unyana wakho nguye oyakwakha indlu yam nentendelezo zam, ngokuba ndizinyulele yena ukuba abe ngunyana kum ndibe nguyise kuye mna. Masime apha. Siyakubona ukuthi xa kwenzileyo. Wanyule wonke uSirayeli. Kuwo wonke uSirayeli sizwe sinye sizwe sakaYuda. Wonyule indlu kaDavide uyise. Indlu wenyule omnye kubani lo umnye. Indoda eyanyulwayo ithi ndandinonyana abaninzi kodwa phakathi kwabo wonyule omnye kubo kumalunga nolonyulo lulonyulo lukaThixo. Kumele siqaphele ukuba kuThixo zonke izinto zihlala zisenziwa ngokwentando yakhe. Akukho mntu unokutshintsha nento encinci na kwinkosi athi Nkosi wenzani. Apha kwelizwe sibona imibonakaliso enye njengesithembiso kuKristu oko kubhalwe kumaHebhere sahloso kuqala umqolo wesihlanu. Kodwa kuqala incwadi yesibini kaSamueli isahluko sesixhenxe umqolo weshumi elinesine sinayo apha ngokungqaleyo. Incwadi yesibini kaSamueli isahluko sesixhenxe umqolo weshumi nani sonke siyazazi izibhalo kwaye ngokukhethekile esisithembiso inkosi esenzileyo. Incwadi yesibini kuSamueli ndikutsho oku kakuhle. Incwadi yesibini kaSamueli isahluko sesixhenxe umqolo weshumi elinani elinesine mna ndiyakuba nguyise wakhe yena abe ngunyana wam. Nantso intetho oko siyifunda apha. Indawo yokuqala ngokugqibeleleyo ithi apha mna ndiyakuba nguyise wakhe. Oku kubhaliwe kumaHebhere sahluko sokuqala kumqolo wesihlanu incwadi kumaHebhere isahluko sokuqala umqolo wesihlanu. Siyayazi izinto zokomoya zifihliwe apha kuba sisiphi na isithunya awakhe wathi kuso ungunyana wam wena mna ndikuzele namhla nokuthi mna ndiyakuba nguyise wakhe yena abe ngunyana wam. Xa sibuyela kwelizwi incwadi kwincwadi yokuqala yezi kronike isahluko samashumi amabini anesibhozo ide ithi ukuba ahlale etroneni yobukumkani bukaYehova kumaSirayeli. Hayi kwitrone yakhe okanye kwitrone yamaSirayeli kodwa kwitrone etroneni yobukumkani bukaYehova. Kumqolo wesihlanu nakoonyana bam bonke ngokuba undinike oonyana abaninzi uYehova unyule uSolomoni unyana wam ukuba ahlale etroneni yobukumkani bukaYehova kumaSirayeli. Hayi kuphela nje kwitrone kaDavide kodwa kwitrone yokumkani bukaYehova. Kwaye singaya ngokwezekile sifunde ukuba uDavide uyawuba ngukumkani alawule isithembiso asinikiweyo siyakuzaliseka ngokomoya kunyana kaDavide. Apha kwakumalunga netrone yobukumkani bukaYehova okwamiselwa ebantwini basemhlabeni uSirayeli. Wayenabantu njengoba isibhalo esingcwele sitsho apha wathabatha abantu bonke besizwe ezilishumi nesibini ungathi wabanyula Emva koko usenza ukhetho. Wathatha isizwe sikaYuda. Mhlawumbi besikutshilo kulo lwesithathu odlulileyo. Kakuhle kakuhle ele ibililizwe elizukileyo umzana uSmith awalifundayo incwadi kwabagwebi. Mhlawumbi abagwebi isahluko sesithandathu malunga nesasibingelelo sikaBhahali. Phambi bandilibali sonke ukuba sinephupha ukuba ilofu yesonka iye yawela endaweni ethile, singathi mhlawumbi inkosi iza kusidlisa ngokuba kuye kwabonakala isonka. Kulungile, singacinga njengabantu, soloko sinengcaciso naphi na, kodwa isonka esiwela apha emhlabeni yayingesiso esokondla abantu, kodwa yayisesokujika intente ijonge phantsi naphezulu ukubeka uloyiko olukhulu kwiintshaba. Kwayindoda ekubonileyo konke oko yahlaseleka luloyiko. Wathi kwabanye, mamele oku libhadi kuthi, kwaye laa ndoda phaya iya kusoyisa sonke. Ungafunda ngako. Ngoku kumele ngenyaniso siqaphele kakhulu ngobomi, siqaphele ukuba uThixo utyhila yonke into ngokwentando yakhe. Awukho mntu ongenza umthetho athi oku kumele kube lolu hlobo kunje oku. Akukho malunga nento endiyicingayo, soloko into uThixo ayithethileyo. Bazalwane, ukuba omnye wethu ebenokuza athi ndibone ilofu yesonka iwe ngolu hlobo, yawela enkampini ngolu hlobo, oThixo inoba siya kuba sendlaleni. Hayi, akumelanga kube lolo hlobo. Akumelanga ube lolo hlobo. Kumele ibe luhlobo uThixo afuna ibe lulo ngayo. Awumelanga ifane kwesibini. Kungaba nentetho eyohluke ngokugqibeleyo kwelinye ixesha. Ngoku sibuyele kweli lizwe apho. Incwadi yokuqala kuzikroniko, sahluko samashumi amabini anesibhozo. Kumqolo wesibini apha ithi, wesuka wema ngeenyawo uDavide ukumkani wathi, ndiphulaphuleni bazawune bam, bantu bam, mna kwaye kusentliziyweni yam ukuyakhela indlu yokuhlala ityeyo yomnqophiso kaYehova, isihlalo seenyawo zikaThixo wethu ndalungisela ukwakha. Ingaba iphi trone yenkosi kwaye uhlala phi? Izulu itrone yam, isihlalo umhlaba sisihlalo senyawo zam. Kwisihlalo senyawo zakhe wayefuna ukuba nendawo yokuphumla emhlabeni, indawo hayi kuyo yonke indawo. Noxa uThixo edale lonke ihlabathi, ufuna indawo ekhethekileyo, kwaye le ndawo ikhethekileyo yayiza ukwakhiwa phakathi kwabantu abakhethekileyo, phakathi kwabantu bakaThixo. Indawo kaThixo kumele imiswe phaya apha inkosi inganyathela khona, apha inkosi ingama khona, apho ingaziva isekhaya ikhululekile. Indawo, indawo yoThixo wethu. Kwayibhalwe kowuphi umxholo? Phaya apho ikhoyo ityeya kaYehova, umthetho wenkosi, kulapho aya kuma khona. kulapho aya kuzitshila khona. Kwaye oku kuko awakubonisayo ekwaziseni kuitempile xa wayithandaza phaa. Apha sibona ukuba isihlalo senyawo zakhe, indawo yokuzimela, yenzelwa uThixo phakathi kwabantu bakhe. Kubhaliwe kuDuteronomy sahluko sesino kanye sesihlanu mhlawumbi, uThixo wenyula abantu kwizizwe zonke zomhlaba wabanika imiyalelo yakhe, kodwa oko kwakunganelanga kuye. Wayefuna ukumisa ingcwele yakhe phakathi kwabantu bakhe, wayefuna ukuzitshila phayana. Kuye kunceda phi ukuba nabantu ukuba kazuzitshila phakathi kwakhe kwabo? Ngoko akuyi kunceda oko nakanye. Israyeli ebezawuba njengabanye abantu ukuba uThixo wayengazitshilanga phakathi kwabo ngokumangalisa, ibiya kuba ngabantu nje njengezinye izizwe. Abantu bakaThixo babesahlulwa ngenyaniso yokuba iNkosi izitshila phakathi kwabo. Nantsi ayityayo yomnqophiso: kulapho umthetho wamiswa khona, kwaye uThixo wakubalela konke njengesihlalo senyawo zakhe. Phayana unokufika aphumle. Xa ucinga ngeli gama lithi isihlalo senyawo, andazi ukuba sikukhumla kanjani, kodwa ndikukhumla kakuhle. Kwakukufana nje ukuba xa utata evela efika ekhaya evela emsebenzini ediniwe, ngoko thina njengabantwana siyayazi uba iinyawo zakhe kumele zihlanjwe, isihlalo senyawo zakhe kumele sibe sendaweni ethile. Sasikwazi oko ukuba yayinxalenye yangokuhlwa ukuba isihlalo senyawo sibekwe phaya ukuze zikwazi ukuphumla emva kokuba kugqitywe umsebenzi. Kwakumele aphumle. UThixo ukhayela indawo yokuphumla, ujonga indawo apha nokubeka khona iinyawo zakhe, indawo apho ilikhaya, indawo apho kukhona into anokuyilungiselela azive esekhaya, phakathi kwabantu bakhe, phakathi kwabantwana bakhe, phakathi konyana bakhe neentombi zakhe, azive esekhaya. Elizwi lithi ukuzimela, eligama lithi ukhuselo, indawo yokuhlala, indawo elikhaya, indawo apho anokuba khona ahlale. Ngoku ithi apho, ngoku uThixo wathi kum, uze ungalakheli indlu igama lam, ngokuba uyindoda emfazwe ephalaze igazi elininzi. Kunjani? INkosi uThixo kaIsrayeli wandinyula endlwini yonke kabawo, kwaye siyalazi bani wayengokugqibela. Ngoku sinentetho ethi ngesilungu, oko kwenzeka kokugqibela, kodwa hayi kuThixo. Kubantu oko loo ntetho ingayinyaniso, kodwa hayi kuThixo. KuThixo ingako kokuqala, okokuqala ingangokugqibela, okugqibela ibe ngokuqala. UThixo wenza zonke izinto kwintando yakhe, kwaye siyazi ukuba beza bonke onyana, kwaye umprofeti kaThixo wayesele enefatyi yeoli esandleni sakhe, kwaye wayelungele ukuthambisa okuqala nowesibini nabo bonke abasaza kulandela. Kodwa isandla sakhe sasibanjiwe. Kwaye bendingena andikwazi ukucinga nje ukuba xa bonke begqitha mhlawumbi wayephoxeke kancinci nje mhlawumbi ucinga komntu ecinga kuye ithini kanti ngoku ngoku oonyana bonke bagqithile sithini ke ngoku bendingaqaphelanga na ngaba uthixo khangandixelele ngaba khangayityhile kum sithini ngoku ndithini ngoku wajika wajonga kuyese wathi mame awunawo na omnye unyana wathi ewe ndinayo kodwa ngekho apho wathi makabizwe wayesazi ukuba ayinawukwazi uba ngomnye ngoku akukho sidingo sokulinda ngoku xa wangenayo inkosi yathi nguye loo ndimonyulileyo kwaye apha udavide yakubonakalisa oko endlwini yonke kabawo uThixo wonyule mna bonke babesendlini enye kodwa ukhetho lwawela komnye kwaye uthi ukuba ndibe ngukumkani kumasirayeli qhubeka ithi apho unyule uYuda ukuba abe yinganga endlwini kaYuda unyule indlu kabawo uyabona uba iqhubeka kanjani usuka komnye uya komnye bonke abantu bakwaisirayeli kwaba bantu okanye kweziswe kwaba bantu okanye kwesi sizwe isizwe esinye kwesizwe esinye amasapho amaninzi emva koko omnye kusapho lulwenyulo esingenakulicacisa esingenakuliqonda asidingi nokuba siqale ngako asidingi ukuba siqale ngako kwaye oko akumelanga ukuba kube yinkohliso okunjalo ndifuna ukuzikhwebula kwezi zinto kodwa ukhetho lomntu beliza kohluka beliya kohluka kokubini nakokuninzi kodwa uThixo akangumntu akakhethi ngenxa yokwakubona emehlweni ujonga intliziyo nakuSolomon nditsho nakuSolomon phantse kokungenakuqonda wabona intliziyo intliziyo eyayimthozamele intliziyo eyayinxulumene noThixo intliziyo eyayifuna ukwenza oko kufunwa nguThixo ngawo umoya uThixo wenza ukhetho kucacile apha uDavide wenze ulwenyulo lwacaca kakhulu phezu kwazo izihloko athethe ngazo okanye abhaleyo ngazo apho ukhetho lubekwe ngokucacileyo phambi kwamehlo ethu akho malunga nomvuzo akho malunga nokufanela kodwa kungokwenceba zikaThixo kungokwaziwa kwixa elingaphambili kukaThixo kumalunga neenceba zakhe ithi apho kakuhle koonyana bakabawo ukholwe ndim elizwi lithi ukukholwa lithabathulise kuMathewu isahluko sesithathu. Lo ngunyana wam endikholisiweyo nguye. Yayingengonyana nje kuphela, yayingengonyana nje kuphela, yayingunyana owayikholisiwe nguThixo. UDavid yayingengonyana nje, yayingunyana owayikholisiwe nguThixo, uThixo wayikholisiwe nguye. USolomon yayingengonyana nje, yayingunyana uThixo akholisiweyo nguye. Sivile ucacileyo kumzana uBranham uba yenye into ukuba ngonyana bakaThixo, yenye into ukwenziwa onyana bakaThixo emva kokubukholisa kakuhle uThixo kuhlala kuthi, hayi ukuthi nje ndingunyana kaThixo emva koko sihambe ngokwendlela zethu, kodwa onyana neentombi zikaThixo uThixo akholisiweyo ngabo. Abo anokubenza onyana abangcwalise, abathambise ngomoya oyingcwele. Eli gama lithi ukhetho liye laxelwa amaxesha aliqela. Emva koko eli gama lithi ukukholwa liye longezwa ngomntu owayenjengawe nam, wakholiswa ngesimilo sentliziyo awayenaso. Ungazibuza yintoni yashukumisa uThixo yenza ukuba azise uAbraham eChaldea phayana kummandla womfula iEfrata. UThixo wenza ukhetho, wathatha indoda enye kwaye kuye kwavela izizwe zabantu. Lukhetho lukaThixo, ndikonyulile, ndikubize ngegama, ungowam. Masiye kwisizwe sethu, kumasapho ethu. UThixo uyakhetha, uThixo uyatsala baphume. Ndiyakholwa intliziyo yam yonke ukuba wazi kakuhle kuba ngubani ozoba inxalenye, ngubani ongaziba inxalenye. Akukho kuwe, akukho kum. Sinqwenela ngendlela ekubhalwe ngayo ukuba ngangabonke abantu bangasindiswa bafikele kuyazini inyaniso. Indlela enye esazi ngayo, hayi bonke bakusindiswa, hayi bonke bawufikele kuyazini inyaniso, kodwa sibona kwakhona ulwenyulo. UThixo akasimiselanga ekungakholweni ukuba siqikelele ukuba ingaba ukwenzile okanye akwenzanga na, kodwa uThixo usanyule wasixolela, kwaye kumele uba sibe yinto ezawuzisa uzuko kwigama lakhe elingcwele. Sinelizwi esiliphethe ngokuthelekelelo kwaye senza kakuhle ukuba sikwenza ngesidima phambi koThixo. Kumqolo wesixhenxe ithi, wathi kum, uSolomon unyana wakho nguye oya kwakha indlu yam nentendelezo zam, ngokuba ndizinyulele yena ukuba abe ngunyana wam, ngunyana kum. Ngokuba ndizinyulele yena ukuba abe ngunyana kum, uThixo owanyulayo, wena unyana wakho nonyana wam, unyana wethu nguThixo. Asikwazi, kwaye ndiqinisekile uDavide zange enze ngokwegunya lakhe, wenza ngokwendlela zikaThixo, ngoba nguThixo yaleleyo yayingengo David. Kwaye zanga tu David enza uzithathele isigqibo ngoku, yayisisigqibo sikaThixo awasivakalisa phantsi kwempembelelo yomoya engcwele. Thixo ngoko wasingqinele sasigqibo kwakhona, wathi kuye, ngokuba ndizinyulele yena ukuba abe ngunyana kum, ndibe nguyise kuye mna. Ngoku uThixo wathatha inxaxheba wafuna ukuthi, David, wenze konke obunokwenza nje utata wasemhlabeni, ngoku ndanyule unyana wakho ukuba abe ngunyana wam. Ndifuna ukuba nguyise kuye, uya kuba ngunyana wam kwaye uya kuhlala etroneni yam, uya kuhlala kwitrone kaYehova. Singaya mganyana, singaya kwisitshilelo sahluko sesithathu apha inkosi ithi, lo weyisayo uya kuhlala nam etroneni yam, njengoba ndeyisayo ndahlala etroneni kabawo. Apha yimfihlelo enkulu, isiprofeto apha kweli lizwi sibona kumnqophiso omtsha, sonke isibhalo sigcweliswe nguThixo. Ngamanye amaxesha sifunda ngaphezu kwalo singayifumani oyona mpembelelo, kodwa umoya kaThixo ufuna ukusigcwalisa ukuze sifumane esasityhilelo, ukuze nathi sibe nenxalenye kuko. UThixo wenyule onyana nentombi, kwaye ekugqibeleni siya kuba naye etronini yakhe, njengoba yena inkosi yethu yahlala etronini kayise. Ngoku bonke abeyise beyawukulawula baphathe naye kwimilleniyam, iminyaka eliwaka. Yinto isityhilelo isahluko sesihlanu esingayo. Ufanele ngokuba wavumela ukuba uhlatywe, wasithenga ukuba sibe ngabakaThixo ngalo igazi lakho. Nanku umqolola endiwuthandayo, wasenza okumkani ngonaphakade, sasiya kuba ngokumkani ngonaphakade. Nantsiya ixelwa njengokungqalileyo into ababemiselwe ukuba bayenze, mandiyifunde njengokungqalileyo. Ndiyibhalile nje ilungisela incwadi ejikeleza elandelayo phambi kweyure nje edlulileyo. Incwadi yesityhilelo isahluko sesihlanu umqolo wethoba noweshumi avuma ingoma entsha esithi, ufanele ukuyithabatha incwadi nokuwavula amatywina ayo, ngokuba wena waxhelwa wasithenga ukuba sibe ngabakaThixo ngalo igazi lakho, siphuma kuzo zonke izizwe neelwimi nabantu neentlanga. Wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo wethu, sasiya kuba ngokumkani phezu komhlaba. Ngaye ngenkosi yethu etronini yakhe apho uSolomon wayengumfanekiselo kaKristu eqhubeka ebandleni. Masiye ke ngoku, masiye mganyana, uThixo wazityhila emhlabeni ngoKristu, kodwa sukela kwiPentekosti uzityhile ebandleni, wazenzela indawo emhlabeni. Kwaye ukuba kanokuzityhila ebandleni, ngoko ke ndiyakubuza, ndixelele, kuphi apho kumele azityhile khona uThixo akanayo enye indlela ngaphandle oba azityhile ebandleni lakhe elingumzimba wakhe. Pha ufuna ukuhlala, ubhaliwe, ndiyakuhlala phakathi kubo ndibe nguThixo wabo babe ngabantu bam. Kuya kuba njalo kwaye uyakwenza, uyakwenza ngokwentando yakhe. Solomon unyana wakho uyakundakhela indlu yam neentendelezo zam ngokuba ndizinyulele yena ukuba abe ngunyana kum, ndibe nguyise kuye mna. Ndibuzinzise ubukumkani bakhe kude kuse phakadini. Ukuba uthe waqinisela ukuyenza imithetho yam namasiko am njengoko kunjalo namhla. Ngoku kuyafika. Ngoko ke ndiyaniyala emehlweni amaSirayeli onke, ibandla likaYehova. Uyayibona uba ingantoni? Imalunga nebandla lenkosi. Kwi-Exodus sahluko seshumi elinesibini kanye kwixesha lofuduko, abantu bakwaSirayeli babizwa ibandla okokuqala. Qala yayingabantu bakwaSirayeli, bantwana baso, oonyani bakaSirayeli. Kodwa emva kokubiza ukuba baphume, baqala ukubiza uba libandla. Iya ngendlela efanayo. Ngoko ke ndiyaniyala emehlweni amaSirayeli onke, ibandla likaYehova, nasezindlebeni zoThixo wethu, gcinani niquqele kuyo yonke imithetho kaYehova uThixo wenu, ukuze nilime eli lizwe lihle, nilishiye libe lilifa koonyana benu emva kwenu kude kuse ephakadini. UThixo unike imeko enxulunyaniswa nayo izithembiso zakhe ezazingapha kwento ezaziyo ngelaa xesha. Ukuba niqaphela kuzo zonke ezi zinto, yinyaniso nenze oko uYehova uThixo wenu aniyalele ngako, ngoko niyakulima elizwe lihle nembewu yenu ilidle ilifa kude kube sephakadeni. Oh, yangu uThixo angasikela ngokutsha ukuze ingabi sithi kuphela nabantwana bethu, ukuze nabantwana babantwana babe nokuxhamla koku uThixo akwenzileyo. Ingaba kubhalwa ngolo hlobo na? Incwadi yezenzo sahluko sesibini olwamashumi amathathu anesibhozo, kuba idinga likuni nakubantwana benu, hayi kuphela kwabo babe phaya, kodwa kubantwana nakubantwana babantwana. Inkosi esaya kubabiza yayintoni? Intsikelo kaThixo yayiza kuqhubeka ihambe, yayingazukuma kwisuzukulwane esinye, yayizokugqithela. Kwaba njalo kubantwana bakaSirayeli, kunjalo nakwibandla. Ngoku ngomoya wanika uSolomon oku kubahambe nako endleleni yakhe. Ke wena Solomon nyana wam, uze umazi uThixo kayihlo, umkhonze ngentliziyo epheleleyo nangomphefumlo ovumayo. Apha le ndoda kwakumele yazi ukuba inkosi nguThixo. Ukuba umazini, ngoku siyabona xa abazali bathe bamazi uThixo akwanelanga, kodwa nabantwana kumele bamazi uThixo, nabantwana babantwana. Mandinixelele, andazi ukuba kwenzekani kubo bonke abanyunyana bakaDavide. Kodwa uThixo wakhetha wathatha njengonyana uSolomon, wamazi umthandazo okanye sisicelo savakala. Ke wena Solomon nyana wam, uze umazi uThixo kayihlo, ungamkhonzi nje okanye umakhele, umkhonze ngentliziyo epheleleyo nangomphefumlo ovumayo, ngokuba uYehova uyazigxoka zonke iintliziyo akuqonde konke ukuyila kwengcinga zabantu. Ngoku umoya kaThixo uthethile kule ndoda, wayezawukwazi kanjani, wakwazi kanjani ukuzizisa ngolu hlobo izinto? Kwakumele ndicinge ngako kula mthandazo mde uba ngubani wakubhala phantsi, ngubani owahlala eca kwakhe, okanye ukhona owahlala endaweni ethile ngela xesha emane emiyalela la mazwi onke esithi bhala, kwaye ndiqinisekile akukho namnye umqolo olahlekileyo, akukho namnye umqolo owongeziweyo. UThixo wethu uyaliphaphela ilizwi lakhe xa libhalwa naxa lishunyayelwa, uyaqhubeka eliphaphela ukuze alizalisekise. Uyaliphaphela naxa lithethwa naxa libhalwa. Emva koku ziqale ukuthululwa iintsikelelo zakhe. Ithi apha uThixo uyazigxoka zonke iintliziyo akuqonde konke ukuyila kweengcinga zabantu. UThixo wazi konke. Ukuba uthe wamshiye, ukuba uthe wamfuna wofunyanwa nguwe, ukuba uthe wamshiya wokulahla mpela, uze ulumke ke ngokuba uYehova ukunyule ukuba wakhe indlu ibe yeyengcwele yomelela uyenze. Luvuselelo olunjani ukunikwa amandla yonke into yayiphayana. UThixo ulenze lizwi libe likhulu kuthi, beselisilivile kwilizwi lokutshayelela kuthi isiphelo safundwa ekuqaleni. KuThixo konke kunye, wazi isiphelo phambi kokuqala. Lo unike isiqalo, unike inceba nakweli xesha, wasikelela. Inkosi ithethile yayalela kwaze kwenziwa ngolo hlobo. UThixo wawuphendula umthandazo wawuthunyelwe phezulu kuye. Oh, ukuba wena nam ukuba singathandaza ngendlela ethandaze ngayo le ndoda, ngoku bekungayi kukhathaza mntu ukuba umthandazo ungaba mde njengokaSolomon, ube ugcwelwe uvela ngomoya kaThixo. Kuba sonke sithandaza ukuba uThixo asive, ngoko sonke sithandaza ukuba uThixo asisikelele, asenze siqaphele ukuba kho namnye kuthi owayenelizwi lokuba lithethe, ukuba nguThixo wenze ukhetho, kuba nguye oyalelayo, akho namnye onokutshintsha nto. Le ndoda yazisa umthandazo wayo phambi kwenkosi uThixo wayo, wathulula intliziyo yakhe njengoba bekutshiwo ngaphambili ngomnye umntu noba ibingubani. Ayikho into eyalityalwayo, yonke into iyatshukhunjulwa yinkosi elizweni layo. Yonke into ithethiwe, ibhaliwe, ukuze wonke umntu noba imeko injani akwazi ujonga enkosini. Kwaye siyazi umzali Branham wathi oku kwenzeka kuSolomon ngokwemvelo yayingumfanekiselo kuKristu ngokomoya. Esi sisiprofeto kuyo yonke indawo. Inkosi yethu wakha indlu yakhe esiyiyo indlu yakhe, kwaye indlu yakhe iya kuba yileyo imamkelayo ukuba ibe likhaya kuye. Ngelaa xesha weza kwabakhe, abakhe abamvuma. Ngoku uzile kum nakuwe, ngoku uzile kuthi, ukuthi bantu bam, ndenyule nina ukuba nibe yingcwele yam, ikhaya lam, indawo yam yokuhlala, ityaya yam yomnqophiso, ukuba ndiyime ngonyawo lwam phakathi kwenu. Andenzanga mazwi alambathayo, ndithethile ngohlobo endithethe ngalo, ndizalisekise ilizwi lam abantu, abantu ingangabona balungileyo abakhe bakho emhlabeni, abantu abaludidi olulungileyo. Umntu ushiyeke ngumntu, kodwa uThixo ayingumntu ukuba angaxoka. UThixo uyinyaniso, uyakwenza okwakuthembisileyo. Apho imiyalelo yathwalwa, ekupheleni inye into yayishiyekile, kukolula isandla sakhe phambi koThixo, phambi kwebandla lonke labantu bakwaSirayeli, ukwazisa yonke into enkosini ephambi kwakhe, ukuyondlala phambi kwakhe. Wayesazi kakuhle uThixo akaniki naphi na iintsikelo zakhe ingeyindlu yakhe. Ukuba uThixo uniki iintsikelo zakhe, kumele kube sendlini kaThixo, ngoko libandla likaThixo. Leyo yinto engayo inkosi. Akukho malunga nebandla, manintsi amabandla. Akajonganga ibandla, ujonge ibandla lakhe, abantu bakhe, ingcwele yakhe, abenyulwa bakhe, oonyana bakhe, iintombi zakhe. Kwaye ukuba ngaphumelele ekusebenzeni kuthi isimilo esuludidi olufanayo nesalamadoda akwaThixo, ngako oko singanxulumana nenkosi yethu ngentliziyo yethu yonke, silandele imiyalelo yakhe. Siyazi xa sifunda ibali lonke kwakungekho lula. Omnye umntu wayivakaliswa njengokumkani, izinto zazihamba ngokugcoba. Omnye ngamanye amaxesha ucinga uba xa uThixo ethetha yonke into ihamba kakuhle, akukho ngxaki nakanye. Kakhulu phaya siyabona xa ukumkani uSolomon, inkosi xa ithetha, apho asebenza khona phaya uyinto yonke phaya. Kodwa inye into eqinisekileyo, abakhe abathethe nabo bawuthi ngendlela ethile bakwazi ufumana indlela yabo, bakuyifumana indlela bekhokhelwa ngumoya kaThixo kude kube leli xesha. Ayikwazi uba enye indlela. Ndisathanda ukwenza oluphawu. Ukuba ngelinye ixesha nindibona ndikhathaze kanci akukho ngokuba ndikholwa kungokuba yonke into ihlala ngokunzima kum bonke abazalwane bonke oodade bonke basentliziyweni yam ndibathwala entliziyweni yam xa nindibona ndilolu hlobo akukho uba ndikholwa andikwazi uzinceda kodwa kukhona andikwazi unceda kodwa kukunika uzuko kuThixo kumawaka ngamawaka kwilizwe jikelele andazi uba ibingubani kobusuku balolwesithathu udlulileyo omnye wathi bekuya kulunga phi ukuba lo myalezo ungummangaliso ubungavakalanga uba ubuhleli phaya endaweni ethile bekuzawunceda phi kubo bonke abantu nezizwe ukuba babengayivanga uThixo uye wenza walungisela yonke into lo uqaleyo uyagqiba kwaye itrone yakhe iyakwehla unguThixo kaAbraham kaIsake kaYakobi nguThixo owabonakala kuYakobi wamtshintsha waba nguSirayeli nguThixo wabonakala kwizizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli unguThixo wanyula isizwe sakwaYuda nguye owanyula uDavide nguye owamisa ingcwele kulo mhlaba kude kube ngulo mhla akukho namnye owakhe kwamela amxela uba enze ntoni hayi ngoku zange kwenzeka phambili uyayazi imbali uyayazi okuzokwenzeka uzazi zonke iindlela uyalazi icebo lakhe ufikela kuzo zonke izidingo zethu ngokholo ndithanda ukuqhubeka ukuba esi ayisosiphelo hayi ufuna ukuqhubeka nathi esi ayisosiphelo sonke siyazi sonke siyakwazi oko uThixo uhamba nabakhe phambili kude kube sekupheleni kwaye ndifuna uba phakathi kwabo banyamezelayo kude kube sekupheleni kumahla ndenyuka uThixo uyakukhathalela uThixo wenze okukhulu emphefumlweni wam ngoku andikwazi ukohluleka kungenjalo isiqalekiso siphambi kwam ukuba andiwuvakalisanga lo myalezo uzukileyo wevangeli lo myalezo utyhiliweyo kuthi ngumyalelo womhla kwaye ndikubonile ngokukhethekileyo kuhambo lwam lokugqibela ucinga ukuba amakholwa iinkokheli ezinintsi zenkolo bezinokuza zizokuva indoda esejamani ukuba ithethe into ukuba bebenento abafuna ukuyithetha ukuba bebenomyalezo bebengayi kuhlala bazomamela kodwa yinyaniso abanamyalezo abananto abanokuyizisa kodwa ngokuthobeka okukhulu uThixo sinike into sinento ekumele siyizise ilizwi elihle likaThixo elikhokelwa ngumoya ongcwele kwixesha lethu lilizwi elihle likaThixo hayi ukuba libekwe phantsi kwehlahla kodwa libekwe phezu kwesiphatho sesibane yanguThixo angakubonisa andibonise ukuba usibekile isandla sakhe phezu kwethu usenyulile usixolele uyasifuna basimkhonze ngokugqibeleleyo sithi sisuke ekukholweni sifikele ekuboneni malizukiswe libulelwe igama lakhe elizukileyo. Amen.